Hello, desde Insta. Uno yo quería con el Julian. Va Elaine.
Kiataza
Chewa kolo mutima gwange Munda yomubiri gwange sichagulira Musai katite guchabala Webuzi ba obongo ngabwe siba Labandi mudungu lya mukwano Etali tuzina wakwebaka Epewe nyinji baby fuwe Nenkuba enyinje tonye Wanda wa umbrella yange Kabuti obulamu gwange Wagena nobula mubwange Tonekere mpewo yomukwano kati nze mpewo enzita
Looks Japan the bird
Omutima gwange nomwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Obulamu bwange bonna tebukyampulira
Bilowoozo byange wabitwala
Omutima gwange nomwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Mwona tebu champurida
Bila wazo bianga wabitwala
Send snatch this baby kwe ya wamba Jagalo manye wanova singa ranka Oinzo la wazabu no kukuwa lwali Neda baby yeno zale nyamali Kafu vechitofu pambane Ogumetufu ne life ya kabi Nema jatu sasanye Ola vatasi vaduke Jo
Kukawo yomutima gwange
Yagala obulamu bwange Yagala bana bange Yagwe tata w'abana bange Dokita obulamu bwaffe Kuma nalina okunonya sente Tulabirira obulamu bwaffe
Omutima gwange n'omwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Obulamu bwange bonna tebukyampulira
Bilowoozo byange wabitwala
Omutima gwange n'omwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Obulamu bwange bonna tebukyampulira
Bilowoozo byange wabitwala
Waliwo ebiseera by'embeera muzi nga kama Kakabino y'omuloge yagenda Champisa bubi okuva ne wagenda mukwano Kati ennaku zibalina ku kalenda Nagenda kiwamwe bango by'amabanda mukwano Nawulidde wava ne Uganda Omwoyo n'omutima bisula bubi eno mukwano Kulw'ebyo Sijja kudda mabega Njagala tulungamye mmanye mukwano ekyakutwala Omutima gw'okukunuka gwe watali Omutima gwange n'omwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Obulamu bwange bonna tebukyampulira
Bilowoozo byange wabitwala
Omutima gwange n'omwoyo bisule
Kimanye ndowooza kukweweka
Obulamu bwange bonna tebukyampulira
Bilowoozo byange wabitwala